getachills.com.
Let's see.
Roll up. Goma. Good door, I wear. Hey.
Antwa fupi ya mapira patali Azimai ya pakadoma kankila pambali Antwa kuda kale kuwati misila sonyali Antwa kufakuwa wakale sali kwa mwia nali Antwa anamwi wala ya mwia nafela ife Akazopusa ama panga fake life Anyamada pizza zone saguli uo ndio Mabano sere ya zagliga njio Yo, patu denali panchilo ndantawi Ey, rosala undati gligo mandampawi Chimata jaga tuende pina sana gwile Nzigo langa seo lemela Dajina kanda wile mzigo langa Ochuka mamilion Komo bindu langu chuka Mwina tatu mwina four Tika kamba chilu ngama kudisu ni mera four Malomo mera ma thousand Papa mano mera four
Zonji tika nizo turuka Solo wa nizo turuka Ifana yoja tenga nsanga wa turuka Enakurira eno kwacha gururuta Zigola Zigola Zigola
tunes.com.